soror java yeri reri rei soro nazi bajir kwamu busima i soro muchi sawanje jisa gainda keshi mumu Na maraso Itata njeni tota kute Kuturi kimi tukava amaraso Nimute kwa rinja watu nye Ubiri tuya vipante na maraso Itata njeni tota kute Kuturi kimi tukava amaraso
Natibutse kwa rinjewe wabiteye Umubabaro wose wagize nje Ikamba ry'amahwa wambitswe mu mutwe Yagusigi inkovu zitatanye Ya misumari watewe mu mubiri Yagusigi
Ibuka, 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 ib
yanye utumami ya mikubusa ibya ibya byanje nibyo byari kose
ibya 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 ibya